mugarutse neza gususuruke shem yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya America guteranyaho rimwe 202 441 99 31 ati uwiteka imana ibahire shem we nawe imana iguhimigisha urakomeza utimba muri Kenya ndasaba indirimbo ya The Ben yitwa ndaje ishimishe abanyarwanda bose bumva ijwi rya America susuruka ni kwijwi rya America Munezero Jean Damascene w'imuyinga centre mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu atibite ku ijwi rya Amerika. None nyakubahwa Thomas Kamirindi ko mutansomera ubutumwa muri dususuruke. Nta munsi n'umwe kuwa gatandatu ntandika. Munezero ndakumva rwose kandi nkwiseguyeho. Uyu munsi rero urabibona yuko noneho nawe nkugezeho. Singusimbutse. Urasusurukana n'umuryango wawe wose, bashiki bawe na bene wanyu, liyese mucankuzo muri Gisagara n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika. Uti ubampere indirimbo Nitarejeya ya Diamond. Murakoze. Nawe urakoze cyane Munezero Jean Damascene.
Vipi mizigo mesoveka tayari, sijechelewa nkajachwa na gari. Basijikaze usilie mupenzi.
buke ni hano ku ijwi ry'Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Email radio yacu @gmail.com na Facebook ni VOA radio yacu. VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze rwose ususurukane nabawe.
Nitwa Muzehija Marie Vianney nkaba ndi hano muri Europe mu Bufaransa. Nifuzaga kwifuriza umwaka mushya muhire umwaka w'2020 famiye yanjye iri mu Rwanda. Inshuti n'abavandimwe cyane cyane abakarisimatike twasenganaga w'ikibungo cyane no mu ikoraniro twasengeragamo ryizaza. Ndifuza kandi cyane cyane inshuti n'abavandimwe bari Kameruni, inshuti n'abavandimwe bari muri Congo Brazzaville, abari Yaoundé cyane cyane ndavuga Mutabazi Mabure, ndavuga n'abari muri Canada. Nifuza inshuti n'abavandimwe umuryango wanjye madamu bari Museveya. Nifuza inshuti n'abavandimwe inshuti zanjye bari muri Belgique. N'inshuti ntiyibagiwe kuvuga amazina, abo bose ndabifuriza umwaka mushya muhire uzabera w'amata n'ubusa. Nifuzaga rero kubata indirimbo n'iki watanze umwana wa data yakorara abagenzi n'imbi ishobora kuboneka itaboneka mu kampa iyo ntiwabona. Mbaye mbashimiye kandi namwe ndabifuriza umwaka mushya muhire abakozi ba radio Ijwi rya Amerika. Turabakunda cyane kuko mutugezaho amakuru meza kandi asusurutse kandi atabogamye, ndetse na radio Gahuza Miryango BBC. Mwese tubifurije kugira umwaka mushya muhire w'2020 uzabera w'amata n'ubuki. Murakoze.
Jean Marie, nawe uyu mwaka uzakubera w'amata n'ubuki wowe n'umuryango wawe. Urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane kandi tubifurije gukomereza aho ngaho. Turabashimira cyane ubutwari mugira mu itanga. Merci beaucoup.
Yeah.
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Karasira Emabla yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati umvi yindirimbo uyisangize nabandi Karasira we turagushimiye cyane ndizera ko abanywanyi bijwi rya Amerika bakundi indirimbo yawe gitera Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Karasira Imabro nongeye kugushimira na Kamayirese Patrick d'Alliance yaduhaye indirimbo nyinshi. None rero Kamayirese we ngushimire cyane, ariko ngusaba yuko uyu munsi twemerera tukumva iyi ngiyi wise Kwetu, izindi nazo tuzazishakira umwanya buhoro buhoro. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Mwese mugire wikende nziza, murakarama.
Yeah. I'm not afraid of the dark.